pa 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 ra pa ra 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 pa yeah pa 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 ra
beats by Kati P.
Nasema machoni yanaonekana kama shavy, moyoni kashaniweka tena saivi, na kwake mimi nimezama niko drunk and low. Wacha nikaoneshe low. Takupa tena wenye malengo kuonyesha sikurupuka kwako sina pupa ntokapo nishazunguka nimefika ntakapo ikapo takuwa super napenda vove macho ni kama unasinzia kila ulicho nacho baby unavutia nishajifia kuna kukufikia stocha kukusifia pia so kiluka njia nipe mapenzi pekee washenzi tu wafokee wanaotaka kunienzi mpenzi wapoteze sitaki uje upotee nibaki nisisogee na zingatia itifaki na haki nikutetee Sitokupotezea muda, nitakukolezea huba Utasherekea huku, ukinilekea mjuba
Hey shori, baby Please hang with me I wanna say sorry I'm gonna change it Things gonna be alright
Machoni yanaonekana kama shavy Moyoni kashaniweka tena saivi Na kwake mimi nimezama niko drunk and low Wacha nikaoneshe low, low
I heard what you say, but I hate being played Rather than words, gotta show me that you're ready Are you for real tryna hit and run? If you're real, why don't you meet my clan?
That's my plan, first I wanna meet your mom I'm deep in diamond, I'll never let you down Let it be present and spread the love all above You're the only thing I have Acha ni kubembeleze, uvae ungae upendeze Yani mpaka upagawe, minawe tujiendeleze
Nafrae unajitambua, ila sije kunizingua Ubabe mwinge kuni tunishia kifua Ntakutumikia unajua, ni kuguze ukiugua Na kusungua zikitumika na fua Hey shori, baby Please hang out with me I wanna say sorry I'm gonna change it Gonna be alright
Machoni yanaonekana kama shavy Moyoni kashaniweka tena saivi Na kwake mimi nimezama niko drunk and low Wacha nikaoneshe low, low Nunaye kuoneshe low, low